Izo ithi cha cha buyele emuva namaphupha amawa mahle kubele kuqhamuka yena lo babushembe ngisize nakho konakala ngathi ngiqhubeka nempilo lenhliziyo yabuyele emuva kanti konakala lephi ingabe sengiphehle ekhambeni na shwele ngelosothando angisazi noma ngibulawa uthando noma inkanuko lenhliziyo ingenzani ngakuphalaza lokudla yafuna ngikubuyisele ceyani ngisize ngompindi amshaye ngisempinda
Wash your hands.